silindardar ingiriis diiwaangelinta doorashada covid oo dhowaan la ka daafuray magaalada waajid iyo waliba milisay ku dhigay kulan dhahay maamulka degmada waajid iyo maamulyaalka iskuulada sheldon ee degmada kulanka waliba diiradda la ka saaray warbixin ka saabsan baahiyaha iyo xaaladda iskuulada degmada iyo sidoo kale silindardar geli lahay diiwaangelinta ardayda iyo macalimiinta si ay uga qayb qaadaan doorashada covid ee hadareerta walibana kulanku qayb galay guddoomiyaha degmada waajid guddoomiye kugeenka degmada isku duwaa wasaaradda waxbarashada ee degmada oo ku tirsan golo deegaanka iyo dhammaan maamulyaalka iskuulada sheldon ee degmada waajid kulanka kureed isku duwaa wasaaradda waxbarashada ee degmada waajid ali aadan ali ayaa faahfaahin ku bii walyaabihii lagu ka hadlay kulankan dhahay maamulka degmada waajid iyo maamulyaalka iskuulada sheldon ee degmada
anoo magaalada dheerow ali aadan ali ali tafey waan guddoomiyaha waxbarashada degmada waajid weli geekeena sakooynay shir maamulayaasha shirin dhanyo maamulayaasha iyo maamulka degmada welin lanku hadlaya silintayay fadii waxbarashada degmada waajid nooc kasta haatoho markaan taas oo un maarna in dheer geeka lankan wax noosaday shir gudoogna nin ku haya guddoomiyaha degmada waajid taasoo dhinku hadlaya sidii lin qaabay fadii walbarashada shir gadiisan sida jaamacado dugsi sare hoose dhehe iyo ardaydan oo maarna ee bii dharow oo walbarashada in badan dhaaftay markan taasoo meel fayli la jeeyey ku hadalshe si wanaagsan may kale hadalkan ku marinaynaha si arday kasto xaq leemis muwaadan ah doorashada od ekof ah ee dhijeyn qaada dafaday markan lankasto bulshada mis deegaanka mis walbarashada qusay wali ma arne farnay misahayna ba ka buraarijinayhi inli ma arne id kasto xaq le muwaadanna ee deegaanka roogda qaadata ma arne diishi mis nira markaan taasaa shirkaan ka saabsanahay si walbarashada lintayay maadaama uun walbarashadan nidaamsha iyo qaabsha i wanaaja ka tiirsan yihi wasaaradda waxbarashada mukumaran si wanaagsan ee dhahan kuusi wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashada manad injirnanayn shaanti hatana ku sugahayn wasaaradda waxbarashada dugsiyo injirnanayn dhisti hatana ku sugahayn wasaaradda waxbarashada horta siiyey dad walha moodaay majarna degmada waajid hase yeeshee hadda weliba ma arne lanaha lama dafadood oo dugsi sare dhammaysatay oo haddana ma arne sanadkanna arday boqol iyo hoogaa ah dugsi sare nin ku bahaya.